TB disease. You need treatment to make you well. Somali. The text of this program was created by the Virginia Department of Health, Division of TB Control, in November 2002. This material was last reviewed in 2006. This is a Healthy Roads Media project.
TB, عذر. Si aad u bogsooto, waxaad u baahan tahay daaweyn. Waa maxay TB? TB waa cudurka la yiraahdo qaaxada ama dibishada oo la soo gaabiyay. TB-da waxay ku dhici kartaa qayb kasta oo jirka ka mid ah, laakiin inta badan ku dhacdaa sambabada. Sidee TB-da ku fidaa? Marka uu qof TB sambabada ugu dhacay qufaco, hadlo, heeso, qoslo ama hindhiso, ayuu jeermiga TB-da hawada ku firdhaa. Qof kasta oo u dhow ayaa neefsan kara jeermiska TB-da oo ay sambabada ugu faafi karaan. TB-da lagama qaado la qaybsiga saxuunta, koobabka ama fadhiga musqusha iyo isgacan gelinka. Maxaan la jiranahay? Waxaad la jiran tahay cudurka TB-da sababtoo ah jeermiska TB-da ayaa bilowday in uu jirkaada ku koro. Cudurka TB-da waxay ku dhici kartaa sambabadaada ama qaybaha kale ee jirkaada sida kelyaha, maskaxda ama lafta dhabarka. Waa maxay calaamadaha TB-da? Qufac in ka badan 3 toddobaad, dareen tabar daro, miisaandhac, qandho, dhiig qufacid, habeenkii oo aad loo dhidido dhaxan. TB-da ma halis baa? Haa, cudurka TB-da aad ayuu halis u yahay. Daawada sax ahaadna ku bogsoon kartaa. TB-da waa la daaweyn karaa, laakiin waad u dhiman kartaa haddii aanan loo daaweyn si habboon. Sideen u bogsoon karaa? Haddii aad qabto cudurka TB-da, waxaad u baahan tahay daawo. Cudurka TB-da waxaa lagu daaweeyaa dhowr daawo oo la isku qaado. Sida badan daawooyinkaas, waxa ay dilaan jeermiska TB-da ee jirkaada ku jira. Ilaa goorma ayay tahay inaan qaato daawooyinka? Ugu yaraan 6 bilood waa in aad qaadataa daawooyinka si aad u bogsooto. Dadka qaar waxa ay u baahan yihiin in ay qaataan daawada ilaa 2 sano. Aad ayay muhiim u tahay in aad u qaadato daawada oo dhan sida daryeelaha caafimaadka ku faray. Maxaa dhici kara haddii aanan qaadan daawooyinka? TB-da waa ay soo noqon kartaa haddii aadan si sax ah u qaadan daawooyinkaada. Jeermiskana waad faafin kartaa, laga yaabee daawooyinka in aanay dib dambe u dilin jeermiska TB-da. Sideen u xasuustaa qaadashada daawooyinkayga? Shaqaale caafimaad ayaa kaala hadli doona habka loo qaato daawadaada. Laga yaabee inaad u qaadato daawadaada sida daaweynta tooska ah. Shaqaale caafimaad ayaa goobjoog noqon doono marka aad daawadaada u qaadanaysid habka tood. Habka tooda qaadashada daawada ayay ku sahlaysaa. Ka ilaali qaaxada naftaada, tan qoyskaada iyo saaxiibada. Dhammayso daawada TB-da. Sideen ku bartaa in ka badan? Waxa aad weydiisaa dhakhtarkaaga ama kalkaaliye. Oo weydii dhakhtarkaaga ama kalkaaliyaha. Waxa aad wacdaa waaxda caafimaadka xaafadaada ama waaxda caafimaadka gobolka.